nataka nipongeze, tumwagirie mtima wa uni wangu kisogeze. Chogolosa unga unga mwanangu upendeze, ukitongoza funga munda mtoto kamkoleze. Shetani amepita leo ndani mitungi vidogo anawika. DJ ya Justifa hizo mbapo mitoto utajia na spika.
Oh Salome, Salome, nimempenda weyo shoga yako Salome. Oh Salome, Salome, niweke niwe shemu wako Salome.
Need a baddie on a yacht, Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The teach game never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
We're 90-90. Kuna rebat, I'm 90-90.
We're 90-90.
Kuna rebat, I'm 90-90.
We're 90-90.
So let's go party. Mdoto wangu, let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
Wasi wasi.
Ay, ay, ay.
Come mix Liza.